Wapi kule DJ Yoton? Mwene dai. Ayas Porastos. Ugwala Junior. Obraji Ake. Kitolo. Mamuna Nyake Mugwala. Mami Rose. Mamuna Nephews Yake. Eric na Freddy. Minaya Shere. Frederick.